wasaaradda beelanta arrimo qoyska xuquuqul insaanka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo gabagabaytay toobar la ka baraday kordhinta ku qaybqaadawka hoggaaminta beelanta nidaamka digniinaha hore kaas oo wasaaradda la kaalatay aanu ku mid ahayd goolgalow deegaanada koonfur galbeed waliba toobarku oo dareer muddo lama maalin ay u jeedsiyay sidii door muhiim ah ku qaadan lahaayeen beelanta hanaanka digniinaha hore ee ka idan xaalado degdegda sadaafatahado abaaro iyo olaado walibana ku faa'iideysay aanu ku mid ah beelanta xaafado magaalada odayaalka dhaqanka ururka dhalinyarada iyo xubno ku tirsan maamulka golo deegaanka degmada ankuraga gaasimaha guud ee wasaaradda haweenka ee dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Marwo Madiina Axmed Nuur ee sharaxaad ku biidi waliba la ka baraday tababarkantii soo dareere
waad mahadsantiin dhamaan ka soo qayb galayaasha kulankan waxaan rajaynayaa in wada shaqeynta ay kor u qaado awoodada iyo qayb qaadashada women network one stop center shaqaalahooda iyo hoggaamiyasha bulshada ee nidaaminta digniinta hore all warning system xiriirkooda dhow ee bulshada waxay ka digan tahay kuwa muhiim ah oo ogaanshaha khataradaha iyo ka jawaabista degdega ah waxaan rajaynaa in kulankan lamadoon maalmahan uu noqon doono mid dhaxal gal ah isla markaan oo ka qayb qaadato dhisada shabakada jawaab celinta degdeg ah oo maadsantii shukran xiriyan
banka kala hanu kumide haku qayb galyaalka tababarka iyo ku hadleen walyaabo iyo ku faa'iideysadeen muddo sadareere sida markaas muhiimanka ii
aragga Soomaaliyeed marwal ma inteeginina bidbaadinta bulshada ciyaalka iyo horumarka deegaanada dalka iyo diinta yah hormuudan ayin dadalkii muujiyayaan iyo iski xirka bulshada dhatay oo in ciidanka ma haysanin sumanaaradan ayaan tun dareereen lamadan bir ayaan tun dareerte meegu faa'iideey haweenka kaalanta ka leeyin digniinada hore oo ardayda bulshada dhatayna waxa badan ka kordhiyaan oo ku madaxda adleys dhaqanka bulshada oo ku madaxda islaafinta oo ku madaxda ogolaashada wada noolaashada bulshada dhatay ee adartay sumanaaradan amal waa sumanaarada bulshada dhatay ka nooladaasi uu meel raayeen way gelin nolol bulshadeedu way gelin caafimaad bulshadu waayigelin horumarin dad iyo deegaan ee dawladdu way dawladda dadyow hor waayigelin helna ardaydu khatar badan soo yin
in salaam aleekum idan ka faraxsana mala rais tobarkum wasaaradda haweenka nin qabti oo muddo la maal moodaniin ka dareerinta taariikhii lamay lay saddex nin dareer oo may bagno ku saabsanaay ay ka hortag iyo waayigelinta haweenka tacadiga linjeesada iyadan ka faraxsana walbadan ka faa'idni waliba ka faa'idni in may barajay intuu in bulshada oo walbadan in ku sii faa'iideey doon insha Allah
nidaamka oo digniinaha hore ee haweenka sidii oo meel raay dhibaatooyinkii iyo waliba oo haweenka ka dhifaday digniinnii lagu sameeyay fadhiye bardaane marka team oo 8 aan fail oo ku qayb qaaday oo 8 fail roogen marka markii la feeriyay haweenka dhibaatooyinka ka badan aan kooyaan marka si oo dhibaatooyinkaas iyo walaayaabo iyo dhibashayna oo linka hortaga daraadee yaa la ku gorfeeyay lamadan bir marka eedan in qof Soomaali kulan eed muhiim ah ahay marka wali booriyeeyeen wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dawladda koonfur galbeed in barnaamijyada noocan ah badiyaan sidii bulshada wacyigelinta aan kororto oo gabdhoona meel raayso dhibaatooyinka ku fursadaan
tababarku yaa waliba nagada doona koowaad badan ku bedela doona koran gaadawka kordhinta ku qayb gaadawka hoggaaminta bilaanta nidaamka digniinaha hore